Riddidi wuro ngo wi'ete wonana kilo chapantati hakkunde mudde tawa do lawol koni don wonto sukalel dewel be tegel Nafisa wonna wada ngurna mudum kanyu e saarobe mudum kango Nafisa oni ko timmini kalaasi makko jeegon chagal mun non wonno ko faanden o resana gorko goddo mo duubi nogay e jeegon jodi to na kodwar gan dewlamo Nafisa oni wodna duubi sappo e tati Nafisa na halana en do endan noy wonno o wadi ko hebi o sali dewgal
Minanay beldum majjum gan helo kolta wami kaden dum mi hii ko hewti wobbe wakkati dimanno higo am mi halani kan yey halano saarobe am mi do hidi mi janga mi lato jangino mi wallira sukabe e saarobe mu
ngol lawol hun non ko wodi sanne heba kanadu kon nan chagal pirto ko e ko wada e tindini e do filla ko darto basi ko tawete e lay dewlingo suka law Nafisa oni o yeo faamo wi hono ko dewtande soomi fa wodi adam o kanyum woni baba Nafisa o filleke hono ni enda
kollitobe himbe no tawade wuro amingo sey dum fotu diri kaden suka an o wi kan hida dewline illa joni ganno he jande wakka mundu dubi makko sappo e tati denne o humnay sappo e jetati bi adi din yawo dewline suka woda do der wuro amingo suka debbogo ko rima awrum na ko fetcha non du fa handen wakkati o minni tanno suka on nyaw sedda de yari neddo loktorore handen sey neddo boyi ko heba safare wara cede du dudde
Ngola wali min teddini ngol sanne sanne min pami ngol dukon na himbe fu fami fa wodi do fila tukalo ndewo acce janga l'école e hadugol dewgal tilay kanyo hadugol dewgal law jowro wuro rididingo haali o wiata kenani Haruna Abdullahi
rewbe worbe fu handen ko e mum pirtake rewbe sukabe fu handen gattataake der kujjida hune no wadiri amin fu no welimi suka debbo subo mo hidi gan dewla dum no wodi sanne gande tilsinama jonde mabbe wadata
ngol lawol min jogotongol fa woda min pamtinangol fa woda gan kango ngol no walla min kada dewlude suka mo yottaake duubi sappo e jeetati dum wonno ko jawruno go haal
yewtere pindinol gol wadama der ballaf UNICEF